mameka lekatege kensonga zange situka mu maso ne samwa samwa chitafali mugulu elinya loli tukusibwe bo wakaba kawo buje yo yagala bikolewe muze nawe bikolewa mugulu bwe biba bikolewa muno muze sino ze songa zange mukama kusaba Kusaba mavivi gachigumira Ngabyo saba biruddewo Ngate balibo babifuna Olukalala mosimye Olaba luwangu Kati nkusabira nti wemva Chituala Okusingi kagana Nobu kokola bunji Kuma Kaba kunyiga batia Tova mulaini amaso ku Yesu It's a struggle for the fittest Tokaba mukwano Wadeba kunyigiriza Tofayo mukwano Kuma Haba bakuteganya Tovali mulaini